min calmini oɗo wattu kala keɗiɓe jottamani yewtere hertanade sukaɓe acide jeune kala mbiyan cakkita yontere asoere hannde wononi ko mbiyan fandu haalaga Mamadou Sama Sigo ne wonde ɗo Oumar Waygallo mbiyan diawno feere no mbaɗɗa
mbiɗa selli basse ala sembe seku
jasude sukaɓe
alhamdulillahi
kabaruji hoɗi gonditon hannde ne
so watti junggo e mbasso sembe kabaruji ɗi fuɗinayi rota banggal kanko Soumaila Cissé ko mo yoppita somo henti hoore makko caggal muɗum gouvernement kerso ko joƴƴina ko ɗo sukaɓe miili dow hen yewtere meɗen mini magge nde waran yo wat dow imugol ko ɓe noddita def ko hani wadde sappo e ɗiɗi lewru octobre woror ndu yallah sukaɓeɓe landinikina garen timminire birki sembe caldi
Oumar Waygallo mbiyan kanko hoorejo kiɗɗo pelle hirruɓe laamu Soumaila Cissé gonnoɗo e juuɗe gila lewru mars ƴaɓɓendu ndu yoppitama
noon woori ɓattiɓe mo kañe fa yetto yo yimɓe galle makko fo kollitide beltikili oɗo golle sanne
mbiyan kamɓe sukaɓe ɗum holliti na beltanni kabar muɗum men Mamadou Al Aguéléda naati mbiyan ley bamako keɗɗana ko heɓani en
yoppicigol Soumaila ana wawi laatade sababu waddude daƴerele leydi ndi faabade démocratie minen sukaɓe kam min beltike sanne ko yoppitako Soumaila Cissé e neɗɗo mawɗo mi leydi mali mi weltike sanne yiidemo hakkunde yimɓe makko immadaraji gooti ɗi hooreɓe leydi waɗi fa yoppita ɓeɗo yimɓe ɓe kani wadde faɓe joppita ɓiɗɗo leydi mali to nanga fou
Oumar Waygallo mbiyan gouvernement kesso joƴinama altinere ƴaɓɓide nde
noon wori ngal ɗo guɓal ko yaata yimɓele noka en jeyomo gondi le hen rewɓele nayon ana hakkunde mabɓe officier ɗum woni join ene galangaji fa yetto yimɓele tiɓorɓe joine ande kañe guɓe cinñiɗe kaldale kawral ngal le leydi meɗen fo ana e yimɓele ɓe
mbiyan hakkillaji sukaɓe ana serti banggal muɗo iwde kangaba yaata fa tumbutu sukaɓe ka holti wiide ɓe kani faɓede golle jewaɓe kay ana cikkiti jaate dow ande golle mabɓe keɗɗano ko heɓani amsetir gogo touré dow façon Aly Cissé
le cercle kangaba to sukaɓe ka holliti weltore muɗum mawɗo banggal ko gouvernement o juinako eɓe narda yimɓele ɓe fuu faabo yimɓe cuɓaɓe le laamu hakkunde rew
gouvernement kesso min ka wala fof ko andan min mi heeɗike kabaruji ɗi fuu de miloji an mine kani hokkude ɓe wakkati fa mi ƴeewa hoɗum ɓe mbawi wadde na hoɗum woni ko ɓe mbawa wadde caggal majjum so jaabu komin domata ko heɓaka ɓiɓɓe leydi mali waɗa immadaraji goɗɗi kesso wayriɓe cuɓama timmi mbiɗen kani wallude ɓe yalla mbiɗe keɓa daltinde leydi mali nde tiɗɗala mo wolni mum nde hakkunde ministre an cuɓaɓe ana maggal faɗe heɓe yimɓe fuu andi ko ɗum tawa fuu tombok tutoka wona ɗum woni ko tayka sukaɓe gonɓe toɓe ka holliti ɓe taƴora e wiide so yimɓe cuɓaɓe le gouvernement o ana jogui andal muɗum
kinike
yimɓe fuu gonɓe ɗe leydi mali fa yetto fedde sema plateforme jonka mbiɗe kani yoppudeɓe ɓe golla min ballaɓe le golle mabɓe yala leydi mali ndi ana heeɓa yaltude tiɗɗala ko wonde mum ko ko woni yoppude rewɓe darde worɓe ɗo e hunde ɗe leydi mali ndi ko gona keɓo sembe eɓe kani ƴewtade sabi eɓe kani wadde immadaraji faɓe kewta sa hal ka e wuddu leydi ndi wakkati momin goni tafon o ka min mbawa wiide eɓe moƴƴi min mbawa wiide ɓe moƴƴa komi andi tan woni hokkudeɓe wakkati fami ƴeewa honum ɓe mbawi wadde faɓe jaltina leydi mali ndi ndi luggere ne wonde mumdi miccitoɗen wiide gouvernement laamu hakkundere o teddinayi sariyawol ɓamaɗo fa faabo yirwere rewɓe moɓe noddirta loi 052 kollitiɗo wiide nde darde temdere fuu rewɓe ana handi e capantati
mbiyan jawno feere en takkima ele gouvernement kesso sukaɓe heewa hennde
noon woori fedde nde noddita asi kadi nde hollitiɗe ɓeɗo sukaɓe sa ƴeewi keddinama caggal hono golleji ɗin gorrino keɗɗe mo kanko noddirte Adama Dikko komo sifi dow hen to foccitago Aly Cissé
aɗaɗo sukaɓe cokolɓe gonɓe le gouvernement kesso o ka metti kan seeɗa jokkolle goto tan woni le oɗo gouvernement mo inde mo woni Mohamed Salia Touré mbiɗa yinno le gouvernement kesso juinaɗo o temdere fuu sukaɓeɓe ka heɓano hen nogay ɗum ana wawino gonɗinde wiide temdere ɓiɓɓe leydi mali fuu capan jeɗɗi e joyyi sukaɓe en ɗum wona ko weli kam fay seeɗa sariyawol kanɗo huncande hoore yirwere rewɓe ɓe moɓe noddirta loi 052 oɗo yeddama temdere fuu sappo e jeegom woni koɓe dokka
e jahanna yewtere meɗen mini magga jawno feere mbiyan imu defu fuɗɗa ñande altinere sappo ɗiɗi lewru octobre
noon woori ko yaata sukaɓe uyinaye temeɗiɗo e capantato en jettom kañen kani wadde gonɗo imugolli laamu kanga bawa tawede wiide murtereji gaɗi le leydi meɗen ndi fuu ɓe mbiya ɓe landini toon wattu jono no imugol ngol hani waɗirde fa keɓen famtade keɗɗen Aly Cissé
groupe scolaire second cycle 2 kanga baɗo min goni le oɗo école sukaɓe daɗodiroɓe def kolliti wiide eɓe landini min landini ɗo mbiɗe narda honoroɓe an fuu ɓeydati sinnare mudum wonga min landini be wadde examen waydi min fu min landini be jande hitane hikkane ka heba ka wadede no mojjiri sabi greve ngayi janginobe beedade nyaaw covid-19 horejo suudu ecole second cycle kangaba won dabereji di bami cisse minen kaso min pondike e chuude ecole ngay keddidi min goddike sanne jande ami wakati fu so be jaltino yim min kawta hakkune ami min chuudo min janga fade janginobe wadde murtere mu ende ebe nokkan nomi wakati fu le son ngay di mekani janguni tawele tinnare kibe ngadi di fu janginobe math physics kany chimie holiti wi de kany en ka jondoraki yimbe ngado be dadon jirgongol fa hewi jabboto hin jande science ana certi e jande keddidi min bawa famirde dum wakati goto no le son o windete tableau ne nen suka be jangobe du windata so gongo min kam min jogi titalaji modi micitoden wiide ko hewe yimbe kambe dadon jirde bamako do fu holiti wiide be jondoraki e jabu lobbu sabi be ngana landinbe
jawno fere takte yontere gonde yambreji hodi godi wakati jono
sa yari nokku no dirte centre culturel français to kaybe koliti neba solo kanyu hani tawe ton kiki da ko
en bientot segutu amadou dia lolido pegele junior fiane nokku lolido miyerul wattu 21h jawno fere jahanne yowtere medam birki samba chaldi Omar wego le mbiyan ko wete zone FIFA lewru octobre fuddi mbiyan match amical hakuna amen kanye Black Star en kawi be do demne mila
so yam Black Star dum woni leedi ganandi dum woni yimbeele Mohamed Maga subabe be ngatti gana baddi tati ben kebay fi baddel gotel le ko warta ko malli wara hawte Iran altinere wara warnde
en bianto kanga bato don imadraji bangal mbirki sam chaldi an wodi wakati jonode
fa kebe famta no dum wori kedde mo kanko no dutti jawo e touro yo kanko lami fiobe ballon wombe tombe ko mo sifi do hen
competition men min ninja njo ini kup yowtere mun ana wadde hitani fu ka hikka kambar kabaru nyo coronavirus dum wadaka dum yajinama yalla kala suka be gombe li ser kangaba ana hewta hore mabbe li majju dum sabi mi e nodda ta kan limbe men gombe li jani li goddi arondo mun yu kangaba bami kup ko jukki hen yu aisa kuru kam fuka bami dum kup godo duna ana e inde john pharmacy lolli do officine medi ibe ana kani fabu de mina yalla kabaru figol balon kangabaton ana yara
ngaba mena duguma sako
jawno fere mbion mboy yonki wonande ndokobe kabaru si jottama ne kanya dental la ndokobe kabaru leedi mali
non wori kanko no dirtet isa fakapasi soko redacteur en chef do gonden do dali aduna sutura makko du wadi kenyan aljumar de den duo yo to pura mo ga non tan aduna ro wori sembe se ko litindi de ardami e wara aduna ndu furdu ko timata wana hala ko woni e mudum
non tigi e mbi to pura mo ga mbo sakana de mo
non buri sawrar tan woni ko nafata bingel adam
ko
wonte kabaru yidi do kadete e majji kiki da handen wattu jono min joti on kala do mbo don tan li malifu e mangal mudu numero amen via mo o mon 37 320 yotra amen tous o grande mi de jodi fa damaje nokku no docteur kanga ba